mayengolo songbiza ngodali ambudali ngenkotha bedizi hleze foneli phone yami lapho ngiphendula ngisho ngibhizi udali ngimfila kwigazi thando kwangempela ngisenzisi udali ngimfila kwigazi thando kwangempela ngisenzisi udali ngimfila egazini udali ngimfila kwigazi girl I'm feeling you inside me feel like you're the reason I'm breathing udali ngimfila egazini udali ngimfila kwigazi girl I'm feeling you inside me feel like you're the reason I'm breathing Siyaze honest guys I'm ngambela man Udala uthanda ukucula ifanela nami Khuluma nami ngesilungu ivoice yakhe imnandi Njalo masiba suya impilo ibarise Pila yethi sesimaye ngekho Uthanda ukutripa uyawubulala umswenko Ngodala kunezinhle inhloso Ubuhle bakhe bawudida nomqondo Come closer dad, sondela Nyazi ama-ex amayakusongela Baby we better live life Ishingakhe izitha iqala ukuyisondeza Abangani bakho don't trust them I know you love them kodwa ubaqaphela Abantu obathanda kakhulu esikhathini esiningi bavele bakhulu mayengolo songbiza ngodali ambudali ngenkotha bedizi hleze foneli phone yami lapho ngiphendula ngisho ngibhizi udali ngimfila kwigazi thando kwangempela ngisenzisi udali ngimfila kwigazi thando kwangempela ngisenzisi udali ngimfila egazini udali ngimfila kwigazi girl I'm feeling you inside me feel like you're the reason I'm breathing udali ngimfila egazini udali ngimfila kwigazi Girl, I'm feeling you inside me. Feel like you're the reason I'm breathing. Feel like we're cozy. Feel like we're cozy. Feel like we're cozy. Feel like we're cozy.